Baby girl, you're my life.
Zakupasa title didi achalo. Kazi ziba ndine neka ni kukonda baby. Ine kulekewe don't it down. Usaka nileke don't it down. Zakukonda forever and ever. Kunileka ni don't it down.
Umani wono ngaweka muongo. Umani siri wero. Umani wono ngaweka muongo. Umani siri wero.
You got me going crazy.
Baby, come near.
Again.
Got something to tell you. Baby, baby, come near.
Give it to her.
One pesha meter.
Uh-huh.
Uma tonton can you one pesha meter. Hey. In a one pesha meter. Nangu mama yes, yes, and in a fuck a meter, yo. You even know it can. Love ni babili it can. Twali pesha, twali fika. Sininga yes, so fuck up on a winner. No, 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 no. Ni mayo pa kuluza iwe. Ni konda iwe.
My baby, baby.
Ni konda iwe.
Oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
Sika yes, I know tenga wina. Mtima wanga unakwana na iwe.
Hey. My baby, baby. My baby.
Yeah, my life. Umani wono mga weka muongo. Umani siri wero. Umani wono mga weka muongo. Umani siri wero.
Mugemo ni natovela kutala. Nizakupa salavu ya mene ija yokwana. Kungani ya malavu ine sindine mufana. Chikondi za kupasa ni chikondi cha mabwana. No wonder vama kambati mumanis nili welo. Chifuka pali iwe ninga gone na musero. Umani zinda ula umani ononga weka. Ukani za zukisa ni mazi kulinga neka. Ndiwe diotolo makwala uya ziwa weka. Mutima ukatwala iwe utwa zikaweka. My first lady elo ufani komeka. Chifuka ukameka na ine ni mazi pompa. Kiaka, ndiye kamugazi kanga. Maje maje na panyumba nizatenga. Nizalipila zokwana. Nika mwana kaba pwana. Baby girl sinikana.
Usaka nileke don't it down. Zakukonda forever and ever. Kunileka ni don't it down.
Umani wono ngaweka muongo. Umani siri wero. Umani wono ngaweka muongo. Umani siri wero.
Mr. Nyungwe Mulengai, Run Power Goddess, the music man, you know how it is.
It's a tie and a time, Run Power, tell them say.
Last one,
Nizzy Gaspel, ZambiaTunes.com,
LSK.